King Basman, Siachi, Nikomboka, for some God. Zitaskizwa, na repent of mercy on me. One way kuna jina nilikuaribia, na fami na kusaji kwa hope zetu utagaramia. Umegezwa adopt in buga reform form zako zinakubalika. Full package kama believer injili yako tutawajibikia. Sajame kwa mtu mrazi ana panic, na umura naibika. Mazuri kizijipa zikose kwa dua, tunakusaka kila dakika. Bless fam, bogi na congregation ya kusikiza. Pretender I was ile my time nilikuwa nina sononeka. And I guess me stand up full time baba nita deliver. Umeristay me the waste umejenga, umetundia liver. Dashboard ina shiny tavin, mashida maori ulikanga. Sijui nita umokalini lakini sajana kwa embrace na dua kila dakika. Niko safari long distance, ningependa you would be under my case. Dream ambition maulana msela nimebaki kuku chase. Kudi mekua genje and I kiss surveillance. Kuna swima nita skuma. Sajia umekuwa mtru, umejenga, umeniundia jina. Yo, umejenga, umeniundia jina.